Wana le masomi tui tsau tswa o tsile le tsau Setshwantsho go tsom o
Tseko am gore gie go ga yong ra tswa Baibela mi yong tswa ta gi go tsoma dawe Jesu beko Kristi mtware wa yong tswa o in buitsepo moae go hi gore Hai buitumelo ga tsiamo thusa o mai gore tsa ikanya e tsa buitshepo tau botshelo wa i Jesu mako amtswa go hya kae se koi go se kae Kristi mtswa si bea a e nyawa.